Hagai. Yegwe wange ndi mulavu nawe, yegwe subi lyange okimanyi nawe. Yegwe wange ndi mulavu nawe, yegwe subi lyange okimanyi nawe. Munange nkwagala nnyo nga mwana, zukuka nkulowooza ebyayitana bireka sinonoza. Lavu yo nepeweza tevankuwa tiki, buli kyokola kiba fityalo. Kuvunane kuki kyotakola mbeera badyalo. Baby nawe kyatule, timbulawo bwentyo notawa. Lavu dozi yo nkuwe nga ntadde mu kiri ne kawa. Baby what have I done, okwagala gwe madam. Tafadhali tabasamu, smile for me. Yegwe wange ndi mulavu nawe, yegwe subi lyange okimanyi nawe. Yegwe wange ndi mulavu nawe, yegwe subi lyange okimanyi nawe. Twatandika babiri olugendo olwa lavu nawe, munaku ne nkubuusa ebiwonko kano kefunye mutubale. Ndi mukumi atali wa muzanyo, kuba ne banki kutama. Sigayalanze kugwe nkola nnyo nga lw'oyo yennyamufuna. Baby chature ntimbulawo bwe ntinotawa. Lavu dozi yo nkuwe nga ntadde mu kiri ne kawa. Baby what have I done, okwagala gwe madamu. Tafadhali tabasamu, smile for me. Yegwe wange ndi mulavu nawe, yegwe subi lyange okimanyi nawe. Yegwe wange ndi mulavu nawe, yegwe subi lyange okimanyi nawe.